ufi timigambi mivi iji muga rukawe njine kika garuki juu Prime Minister ejo bundi niwe nabonye yanditse kuri Twitter nyirango yanditse ikintu cyiza kiri powerful nabonye akantu kuri ibi bimaze iminsi mu gihugu sinabonye umwanya wo kubimubwira narasomye ahantu ku Twitter yanditse ngo ugiriye nabi igihugu wese cyangwa uzayo ugambaniye igihugu cyangwa Prime Minister wabivuze ngo iki ndibuka ariko yavuze ni nkuvuga ngo uhemukira igihugu uhemukira u Rwanda uwo ari we wese ntabwo yabikira aramugaruka ndetse hari umuntu wamubajije yamusubiza ngo ariko ngo urashaka kuvuga iki uravuga uriya ejo bundi uherutse gupfa icyo yashakaga uwo wamubazaga atyo yashakaga kuvuga ngo kugira ngo Prime Minister avuge ngo n'uwo mvuga noneho undabihindura avuga ati aha ntimureba bemeye ko nabo ari bo bamwishe Prime Minister again aba clever aramubwira ngo ya ngo ndabwira uwo ari we wese nibyo Prime Minister nanjye ndashaka kubwira uwo ari we wese Imana duha kubaka duha ingufu zo kubaka iduha kugerageza kubaka ibyiza ariko iduha n'ingufu zo kubirinda ibyo Prime Minister yavugaga ntuzagambanira u Rwanda ngo ubikire uwo ari we wese n'ukiriho bizamugaruka kandi imbaraga twahawe n'Imana zo kubirinda zirahari uwo ari we wese it's a matter of time ni igihe gusa buri wese ibyo Rutayisire yavugaga byabibagirwa icyabavanye mu bucakara ababyibagirwa bigira ingaruka bose bari hanze bidegembye mumva barimo nabo Prime Minister yavugaga bararenzwe bararengwa bibagirwa icyabavanye mu bucakara bibagirwa u Rwanda n'abanyarwanda n'Imana yabaremye kwibaruta bose ntabwo bajya hejuru yabyo bishoboka ntibishoboka buri wese afite umwanya wo kwirya akipfusha ubusa ariko hari ingaruka zigutegereje urareba ejo bundi ahanyine birirwa byonyine no kumva mbisubiramo wenda ndumva ari nko kubiha agaciro ntari kwiha mbi ariko yasi kubera kubiganira kubiha uko byikuye kumvikana iyo bona na ndo mbona njya gusoma ibi byanditswe na Prime Minister nari mvuze narebaga n'ibindi biriho bivugwa nari ndo mbwira abantu bacu bo muri leta n'abandi narebaga babisubiza njye nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho ubu nibwo bwa mbere ariko nkabona n'abantu bacu bamwe ba oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo arimo mwabikoze ariko ubugiye ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo ntabwo njye nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo nta diplomasi nta ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora ni ukuba abantu bashobora kugambana bakagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo all those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu cyitaba uru Rwanda rwabagize icyo birako u Rwanda rwabagize icyo baje gutuka to abuse yewe nta diplomasi nta tereza ko na ugari twemwe you should have been the ones yes it shouldn't have been somebody else should have been the ones to do it habwo ari umu Bangladesh cyangwa umu Pakistan wabigukorera nk'ibyo Rutayisire yavugaga ntabwo ari umu Pakistan ntabwo ari umu Bangladesh ntabwo ari umwera w'uturuza ari wose wabigukorera wakurindira igihugu cyawe akaguha amahoro siyo kandi ntawe bikwiye gutera ipfunwe guharanira icyo cya kindi cyiza twavugaga Imana yaguhaye ntabikwiye gutera ipfunwe abantu baza bakica abana za magrenade iri baterwa hano mu mujyi abapolisi barazi bajya gutoragura pieces ibice by'abana bacitse amaboko cyangwa bagize bate kwa ngo I have to be apologetic about that never ibindi ni kwirwa abantu bavuga bacengana iyi si tubamo nayo turayizi ntabwo ikoresha ukuri abaza kuguhagarara hejuru bagutonganya ngo kuki wakoze biriya in defense of their nations baba bakoze ibiruta biriya thousand times murabizi baba bakoze ibiruta biriya inshuro zirenze igihumbi ntabwo ya tragedy navugaga ya makuba navugaga twagize yo mu myifatire mibi yacu ya politiki nibindi twagize mu myaka yashize ya genocide tabwo twakwemera ko byongera bikaba hano at any cost kandi tunaziko ikica atari amasasu gusa atari imipanga amagambo arica amagambo bwaya arica ururimi rubi rurica ururimi rubi amagambo mabi ibitekerezo bibi nibyo bituma abantu bafata imbunda bakarasa bafata imihoro bagatema amagambo so nagira ngo rero mbabwire rwose gutatira igihango cy'u Rwanda urabizira gutenguha igihugu kwifuriza abantu nabi birakugaruka ibisigaye is how bikugaruka bite there are many ways uburyo ni bwinshi mwahita mubwari kandi abanyarwanda rero bakristu bantu b'imana muri hano ikintu kimwe mukwiriye kugira nuko kwemera mugira cyangwa abantu bagira kujye kubaha imbaraga kujye kubaha imbaraga zo gukorera no kurinda ibyiza biva mu bikorwa byawe wagira isoni zo kurinda ibyiza by'u Rwanda tugenda tugeraho Imana twifuriza n'indi isoni n'iziki isoni buri wese akwiriye kubagira niba ari uguhangana mu magambo murahangana niba ari uguhangana mu bundi buryo ukwiye guhangana Je nasinyiye guhangana Muri ubwo niba ari ikosa mwakoze muzaryishutse ariko ho mwagiye kungirira umuyobozi wanyu mukanshyira hariya muri stade mukandahiza buriya mwandahizaga ngo mpangane mbahanganire nubwo bivuze ngo buri wese afite uruhare rwe buri wese afite inshingano ye kuri ibyo ngibyo mu buryo butandukanye ubwo ari bwose gabo bw'inyigisho abantu batanga bwa ibyo gusubizanya naba kuvuga ukutari yaba nibindi bikaze ni bifite uburemere ibindi bikaze abantu babihangana none se niba uriya wundi we abishaka kubikora mu nyungu ze yewe ndabuzwa n'iki kubikora mu nyungu zanjye niba inyungu ufite ari ugusenya u Rwanda ari ugusenya ibyo twubaka ari byo bituma utinyuka ntabwo ari jye watinya ubirinda rero tuzagira na rimwe dutakaza umwanya dutakaza nicyo twavanye ari amasomo n'ibindi mu mateka mabi twagize mateka mabi twagize ibyago ariko twagize n'amasomo dukwiriye kuba twubakiraho byose bikadutera imbaraga kandi twibuka ngo noneho izo mbaraga ariko turazikoresha turi no mu murongo w'iby'Imana yaturemeye cyangwa itwifuriza nibyo bya bindi navugaga uyu munsi biguma bigushyiraho break bikakwibutsa ngo ariko uribuka Imana ubwo yiruka ufite umuvuduko byinshi bigenda biba byiza ariko wibuke wibuke ko ugomba kuguma kubiganisha mu nzira itanyuranya n'ibyo Imana yaturemye twifuriza umwanya nk'uyu nicyo twawukoresha ibisigaye bikaba guhora tujya impaka wa mugani dushyira hamwe ibitekerezo bitandukanye tugira dutere tuguma tubigarura mu nzira imwe n'ibindi byose dusigaje kuzuza biri mu nzira y'ibyo Monica yatubwiye dukwiriye kuba twishimira mu ntambwe zigenda ziterwa twongereho n'ibindi cyangwa se twibuke n'ibindi n'aha turi muri hoteli umwe tujya duhora tuvuga buri munsi ibintu bijyanye na serivisi n'ujya gutanga na serivisi itangiye mu mucyo tanga ibintu bizima bishingiye ku kubaka kukuri tanga ibintu bikeye byose ujye wibuka ngo ariko ubundi siko bikwiye kuba bigenda siko bikwiye kugenda kugeza noneho muri ya nshingano twuzuye buri munsi yo gusenga yo gushimira yo kwibuka Imana kuki icyo dukora cyose kitagaragaza ubwo buremere bw'ibyo twemera ubwo buremere bw'ibyo tubwirizwa buri munsi ubwo buremere bw'ibyo twigishwa buri munsi ibisigaye u Rwanda rwo u Rwanda nta wundi rufiteho ntawarugambanira ngo agire amahirwe ni u Rwanda rw'Abanyarwanda ni u Rwanda rw'Imana murakoze cyane.